gorgeous.
Mara ya kwanza kuja Zanzibar, niyafurahia mandhari. Jioni nikasogea viungani Forodhani, nilitaka pweza karimbari, shawarma chaza na ngizi. Lengo langu ni enjoy, nipoteze mawazo. Macho yangu yamekosa pazia, ana kwa ana nikamwona malaika. Kikugumizi kikatanda, nipotaka kumfata. Taswira yake moyoni meacha doa. Wageni wanipa dola, wakidhani niomba omba. Pesa sijaishiwa, kihisia nimefilisika. Wanisaka, wanadhani metoweka. Naonekana kimwili kiboko siko poa. Mtoto fulani wa kimanga, maisha giza yendo mwanga.
Bye.
Come on, come on, come on, come on, come on.